yagala danku sisinkane nenonya kone uone mbulwa naye mukama bwakesa munango bucha buziba kama katonda kumpadi banga pawo itasiwangu eyaine mirembe jabula osuloka batewebaka munange kusaba tokaba yadde bikuluma bingi nnyo obulamu bukugezesa ewasuubira okuyamba tebayamba abaali mikwano gyo bakyuka ab'oluganda lwabo bakuwa omanye abantu mu nsi eno bakyuka kunno leero ye mulaba enkya ebyewalina byeggwawo byabula ebintu by'ensi eno bwe bityo manya omu katonda yatakyuka abange katonda yatagwawo olina katonda olina byonna yadde abantu abo balungi
naye tobesiga
bambi abantu abo balungi
naye sibesigwa
ne katonda akyogera
ntakolimiddwa eyesiga omuntu
bintu by'ensi eno birungi
naye tebibeerera
bambi ebintu ebyo bifuna
tebikumalanga mu ssebo
kwesiga katonda
yatagenda kukulekanga
suubi lyolibenga mu katonda
yatasobola kukuyiwanga
okukyawa tokyawanga natakwagala mwagalenga tosobola kumalawo kibina kibi walumu enjala muwengaye wawejjawejja muwengaye olikola otyo ng'olowangudde abakwagala katonda yebasibwe batakwagala tebakulumya mutwe tosobola kuganja eri bonna totyanga bikusukunye oyitanga mukama atasibwa ka Dawudi Goliyasi kamukuba olaba amazima togadduka yadde munnange gakawa duka mbiro gasisinkane mwe mulibeera emirembe gyo nabu katonda obw'obukoya okomewo eri eyakkola bamukupapirira todduka olindeko katonda wo jjukiranga eyakubumba okomewo omuweereze olibango kaddiye bambi togenda kwejjusa tononyanga kusanyusa bantu ofuna empeera muko fubanga mu buli kyokola osanyusa omutonzi wo yadde abantu abo balungi
naye tobesiga
bambi abantu abo balungi
naye sibesigwa
ne katonda akyogera
ntakolimiddwa eyesiga omuntu
bintu by'ensi eno birungi
naye tebibeerera
bambi ebintu ebyo bifuna
tebikumalanga mu ssebo
olina kwesiga katonda
yatagenda kukulekanga
suubi ly'olibenga mu katonda
yatasobola kukuyiwanga